ngam buri cogguji essenceji ɗum taykitama ley saha leydi kañe le wud leydi ilale jonte jaɓɓinoɗɗe ɗum laadiki sababu du so yimɓele hewɓe yaadoji mumen ɓuyti ley saha leydi ndi wattu joni ɓe gondi ha heefidirde toon
wafi heɓugol essence o darde muɗum ana mate sanne e ɗo golleji amen ɗi tombaktuɗo saabi min ndemoɓe mutoŋaji amen min nawtorto fami jahal guese amin essence ne wala eɗum ɓuyta keɓal nde nokku o ana heɓa balɗe sappo joyi jom mi donnata muto golleji amen fuu ko dari saabi essence wala yimɓele nannoɓe lumogo e hoore ɗo fuɗɗi fanɗitidde saabi essence wala
to baña garato wattu joni an tiiɗi sanne fe yirude essence yitere ɗum wona ko yaafi ɗiɗo kutteji yettiki toon ndemoɓe jaba fa yetto e karoti kañum e concombre e ko nandi e muɗum ɓe mbi koɓe mursi ana yaafa e millioji temeɗe jetti kaali sefa keɗɗe mo kanko nodditeɗo Seydou Kene kanko laami ndemoɓe jaba to baña garato
komin ndemi fuu boni le nokkule yogaje jaba ko rema temdere muɗum fuu capannayyi ɗe ka fuu yaari hindu ko bonnani men ana yetto millioji temeɗe jeegom yaari millioji temeɗe jetti sefa mi kaltani gouverneur région o bonanda ko ɗum yettini men ko wajibi kena essence o ka heɓe so wona ɗum hitan warore nde ka jaba heɓataka
joni e mobilaji du ɗiɗo tiɗalaji yettiki ɗumen to gawoto mobilaji goɗɗi an to hollitan wiyede deriki sanne ɗum laatiki sababu so kamɓe dorbotoɓe mobilaji wonɓe toon ɓe keɓe mabɓe ɓuyti sanne noon kanko noddirteɗo karamogo Camara donnowo mobilaji to gawoto o sifiri wiide
rafi heɓugol essence ana naɓira caggal yaw warta saabi so essence wala yimɓe wawa dawde kolantereji ñameteɗi wawa adede du naɓɓele gallure ni tiɗɗala essence o ka ana nawi ɗi ɓuuri fuu e juuɗe amen minen transporteur en ɓe ka jaati gurdan amen fuu e transport o haɓɓi yimɓele yogaɓe kañum en ka darde jaati mobilaji mumen saabi wala fuu koɓe gatta ley hen
andanɓe kabaru keɓe kay kollitiwide wona dorbotoɓe mobilaji tan ɗiɗo tiɗalaji yettoto kañe fa yettoyo hon ndemoɓe ɓe mbi ɗum yettoto kala jamare wonde toon nde fuf ana wawi latade sababu du so coggu kuɗɗe ɗe gabba toon keɗɗemo kanko docteur Lamisa Jakitew komo sifi dow hen
nokkule to rafi heɓugol essence wawi yettinde tiɗɗala sanne ana transport ko wawi latade sababu jaati ɓeydude coggu muɗum leydi amen ndine eɗe andi so coggu transport ɓeydike ana tiiɗe fa ɗo jippo eɗum waɗa ɗu so jami garmi yimɓe tiiɗa sanne ana wawi latade du sababu kolantereji ko yimɓe hassindine muɗum hono marchandise gay kañ ko nandi muɗum uroji nokkule goɗɗe tanno koyɗe yettade yimɓe
ɗum laatiki sababu so yagol le lumoji ɗi ɗum ɓuyti baña gara ɓe mbi nannoɓe lumoji ɓe ɗum ɓuytiki sanne kanko noddeteɗo Nuhum Mayga secrétaire général nduɗo suudu mairie o wi usuruji mabɓe ɗiɓe nangat toon ɗiɗo ɗum ɓuytiki sanne wattu joni o saabi de yimɓeɓe garta
ana heɓa jonte ɗiɗi yimɓe heɓatano ɗom essence ɗo e hunde ko ɓuyteta sanne keɓal kumin o lampa fa yetto usuluji ko yimɓe hoore yoɓan e lumuji ɗi ko ɗo yaari caggal lampaji ko yimɓel nannoɓe lumo bajangara kañum en du hani yoɓude wala joɓɓuɗo ɗum saabi lumogo e hoore natay
ɗiɗo tiɗallaji kono ayri banggal essence le saha leydi ndi kañe le wud leydi ndi jamare wonde toon nden wonde wadde noddago fewde e laamu o fati ɗum ɓeyde caɗele koɓe jogui toon kasen